Uthole lonko momchana womalinga yengwayo mtungwa gogela masikane ntabeni kwedini etshilunda kongubeni mazotha malandela magajana nyathi ubufanelwe kubukhamisa kutakubusi kuba kaloku uphuma konkomo ingcungcwe zimilomo mide uzukhumbule ke ndoda ingonyama enethole ayisilibali isabhobe ungakhohlwa kukuzamazama zamamiya cwanini sibe usijekula sala kulandelwa manqoba rhengqongqongqothwane sikhabakhaba esakhaba uvezi ngenyawo walwela uthukela malebomvu moni wadalathile tukuta nojila njemane gela ugogela sonkosi zizelimnyama elimhlophe ngentliziyo makube mhlophe qhwatye kukhanye zimbelimnyama elingatyiwa ntaka mthunzi weenkuku ngobuthwenya mangangamndizindaba ngasese kwiphoba ibala liqetyiwe inkqayisisibane unwele lufudukele ebusweni sisibabalo sobungwevurha rham rhambandini elithokoza isihlwahlwazi sokuthoba uncano ngomculo ngengoma cwanini ususingevane kumarhuqelo amakhegwazana angabahlolokazi uyahlahluba utsho ngomculo ochana umhlola xa uwacofa amathambo endlovu ngathi uyaxila kwedini utsho ngesingqi esipholisa intliziyo ebezikhankathe meveni umculo wakho ukhwaza ithemba dlala ke gcwanini dlala ke mtshana wonkomo mtshana womalinga dlala ke zenese ukhumbule inkobe zivuthwa kukhwezelwa ukuze zingenyeli nenkuku enamantshontsho ayilali phezulu dlala 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 ke gcwanini dlala ke mtshana wonkomo dlala zenese dlala.